I like praise production.
Music.
Ooh, yeah. Oh, yeah. Well. Ooh, yeah. Oh. Come in and I choke it up. Conversa ci sono adada na wakana mai ndi nakula ndi ya mai patapita kandawi amaye na ndisia ndi nakala ndeka milomo yanga itatua kuchitila umboni sanjala ya Anduni ndi masalidwa Anduni ndi manyozedwa Tena ndi kakala Kumakani zazo ipa Kapena mwina ndi ngozipa Ndi asatire ya mai Nisosi imasika Koma mau wanga sama veka Ndi malira musisima Zili misantima Nika kara Teno mazifusa Nanga tendele wanga Nanga tendele wanga Ulikuti 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 Masili la anzanga Akupita kusukulu Kumasili la anzanga Alina popo kala Alina zozo vala Chakujo machita kutaya Ine niku solo nkute Ambuye nala kwa chani Misosi masika Koma mau wanga sama veka Ndi malira musisima Ndi mango zili misantima Ndi kakara Teno mazifusa Nanga tendele wanga Nanga tendele wanga Ulikuti Ulikuti Ulikuti, ulikuti, ulikuti.